Omusumba we sazali ya Masaka, Bishop Severus Jumba, ayamba lidabaza daba chaline ndoza nti abayizo okusoma ebyemikono babera bagwa nebera bila nti na masomo g'ebyemikono gankizo nyo, na dala mbulamu obwa bulijjo kwe butambulira. Omusumba Jumba okwogera bino abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa, wali kutendekero ly'abannaddiini erya Bishop Stensela Vocation Institute ku mukolo, kwe batikidde abayizi 14 abakuguse mu byemikono.
Abasomesa abasajja mubakubirize bafume omwana ajenga amaze sini ya wanki eyoku bakibeta ng'amaze ey'omukaaga.